karoli
gwanje so
shukula ba
munange nsinze
mivale kujja
tuse
katika msakupa uliriza kasati ya kunkaga njala nanya kasati ya kakali kechi meme nechibi kama pesa nga gabe ireli munda
naga
ngeza wa faza
kusati ngeri kufurai
aha nga kana habika kufurai
baganda wangi baganda wangi na bagamba damu ina mwagano kufuna kukirezevi ntuoburungi gule sati ya nkade woji guze gula njeru tedika gula tebazi tunda nyo ama tebazi gula zara isi
bazitia
eta wanya buta wanya gwe ugujira vila angu ujoza nika zara isi chosa pasaja wambazi sati ya njeru tuli wetu utufana na ani ya vila mbatu wama ya nevo ya mbademu uyambala uyambala emu juyoza no kaza mangu no damu no jambala
maintenance yoka
tele ya kufana
kuhu kujidabinida
tele ya kufana kuhu tele ya manyati wajichusiza pozo huza chimemele chile chimeme mbala msiza watuuliza mwale kutuuliza nabade ntambula weekend ya wede ko nabade nuluchiku wede kitu commission ningenda iruwa iruwa wali electro commission awanini nyawa we wali opposite wali chipo cha church umusumba
Victory Christian
Center bachita doxa
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 wagendo kubera umukoro ugwa Passover
kawetia zili wali
ziti ya
na hivyo chitiwa mga mbabi ugera nze mbimanyi mbimanyi ati nze dine tuino omkuli
mbabu ugera
kubia fe ugera kubia kusizao tekuta kutu tekule vio kuronda sunaa kwa kucha ni nga puli ila okutuso msajja uwele kitu commission mkulu bia abakam abakulu bedini beteka cheka urungi atuwa vikola naku gani naku bili bacha kwa maiziza na kitu commission ingene maso no kubala kaluka hayo kicho na chisomo deo kichita kusika na wechiri echa ndokisa na wala wena wade wa father chemwa wadaja wuze miaka mahumi ya tani kiyo soroti ni inga achari buto ngumula walinga bando inga guwa mundako kwa wene wane father muanga demu neka monsenyele kalumba bivafu na soroti ogwo mukuru gwabadde wafeyo ebuchaleyo yatugumirwa nnyo abeyo mbala musinza nnyo muganda wange mukuru ntege lowly nsio Florence ntege avuga lowly mu town ya mitiana mukura musinza nnyo yana kulisa ku college
chivaza nnyo ne fibi atuteke kira kachai kano kula bantu no tukanywa na akateka bulungi na akateka mukakawa kalungi na akateka mukasukali akakamala ya bata nyo kasukari natu wapu kawisike njuchi kwe gamba ni tubeira maridadi sana na ye
mbana babanda ba umula
ee
uwe wali ya waka
yeseo
wala chitutafu na kabla gara abanda babanda
ae nzize munga ndoweza nzira munga mtu
mbana msiza ni abanda babanda
sebu gajia kureta kanja bajukiza gajia kututataganya atesimanya noise pollution ni atechi na ye ndowoza buli kintu kibako regulations kina management yacho matters a lot so tuleme kulwanyisa mulimu guno kubanga abantu bamanyi engeri kakati rubaga kankuwe chukulabida na mirembe kasetu rubaga kasetu tezeto lwa mayumba agasuwa mwala
nubuge yomulokoli wansi yomulokoli wansi na hiyo na hiyo
aha wansi
mchiku
webale nyo ese kakati tetusobola kugamba nti amasinzizo tujja gazimba nga mudungu awatali bantu oba kugazimba nga mu game park aha na ye tusobola bulungi okuwangala na masinzizo nga tusabira mungu obweza bwa Katonda bugenda maaso naye n'abantu nga ki kubana abantu benyini abo betaaga obuweereza obwo bwennyini. Tuli ku bantu kukulwana, banaye batusembelezeeko kereziya, tuli wala, banaye kanisa bagisembeze, naffe twetaaga parish. Omanyi nti buli kisomesa wansi w'ekereziya kyandibadde kyagala okubeera parish, era bawaawo omukisa ogusandika okusaba. Twagala ekisomesa kyaffe kisumusibwe kituuke ku live ya parish. Omanyi nti ebisomesa bingi bijja kusaba, naye era bajja kulondamu nga basinzira nga bagamba nti kiriwo ekituusa obulungi, era kino bwe tukifuula ekisomesa kiriwa ekiyamba ekituukibwako.
Bajja kuba n'okubuweereza, obuweereza bwa kiseera ekigere, era ejja kuba kimanyiddwa kuba olunaku nga lumu wabbiri olumanyiddwa nti abantu bajja kwebaka kuba tewali mutawaana munyo okwebaka. Era nga balina obuteeka bajja bigoberera
kati kambabuulire waliwo ebitundu kati ng'ekyankwanza eyo omanyi balina amawanga mangi abanyoro abanyarwanda
abakiga
abaluulu abanyankole abaki gw'omanyi nti nno waliwo parish gy'osobola okutuukamu naye nga ebisomesa byabwe eninaana gye byeriraanye oba parish eninaana gye zeeriraanye baine osanga parish ng'erina ebisomesa asatu munaana ana asatu kubanga eri ekireeta ekyo kuba nti basaba mu ddiini ezaaki ez'enjawulo kati baagala basembereze abantu obusobozi obwo kumpi nabo. Osala busazi kubo n'osanga kereziya endala, n'osala obusazi kubo n'osanga kereziya endala, nga zeetunuulidde bwe ziti naye nga bisomesa bya njawulo. So naye era nga ziri mu bantu mwennyini. N'olw'ensonga eyo twagala okujjukiza gwe munanga awuliriza nti ekifo kyeruwowa Dokisa Ruwowa we wagenda okubeera okusaba okwa Passover nga 3 nga tuyingira omwaka ennaku z'omwezi nga 1. Tuva 2:25 tuyingire 2:26. Passover eno ebeeramu ebintu bingi era nga tewali kubuusabuusa. Naye munnange awuliriza, teekateeka osobole okubeera mu Passover eno, ate era gye bujjakaawo tujja kubuulira ngeri ki gy'oyinza okwetaba mu kuwaayo okuyimirizaawo Passover eno. Mukama Katonda abawa obusobozi era nga byonna biri wansi w'obuweereza obwa Victoria Christian Center nga bukulembeddwamu Apostle Joseph Sirwadda, Dr. Ne Maama Frida, ate n'abalala bonna nga bumanyi omulimu guno mugazi gutambulira ku buweereza okuva mu bantu bangi. Mwami wana
onji
onotuwa ku kyafaayo taata
ndowooza
tukwegayiridde
kankikolere ddala. Ennaku z'omwezi zaali 15 Desemba 1980. Dr. Apollo Milton Obote n'alayira nga pulezidenti omulonde mu kalulu ke twali tukubye ng'ennaku z'omwezi 10 December, era n'atandika okufuga Uganda omulundi gwe ogwokubiri era ogwasemba
nga paalamenti yamulonze.
Nedda, paalamenti yali tennabeerawo. Oluusi n'ekibuuzo, Obote yakola ebyafaayo
yamulonze
kati siina bwe nkiddamu. Paramenti yalayira pulezidenti amaze kulayira
ngate muli presidential system
etya
nga paramenti yevaamu mbaka omukulembeze w'ekibiina ekiwangudde mu paramenti yafuuka omukulembeze w'ensi.
Anti kakati paramenti yali tenalayira, pulezidenti ye yasooka okulayira nga 15
naye nga olwedde baali bategedde nti UPC yewangudde
palamentiyeyina
baka abasinga obungi.
Kituufu
kyali kitegeerekese.
Naye bw'oli bw'agamba nti paalamenti ng'emulonze, paalamenti teyaliiwo. kati njala kusomera mawulire ga Uganda Times agafuru makuru
ninda ko
bwanji
mu system eyo parliament ye ino mulonda oba kibiina kyisi kibiina kye kisalawo
ekibiina kye kyali kya mulonda dda mu June mu July oba mu August nti ye mukulembeze wakyo kyali kya mulonda dda
kati bakimala okuwangula
kya mulonda tekinna wangula
ka ne wa DP ba mulonda kanna wangula nuwa UPM nuwa CP bonna baalonda abakulembeze b'ebibiina byabwe kalisi ehe
ekyo byetu byewunya ni matanka ni mulala okulaba nti president yali akulembera UPC olwokuba bamanya nti bebaali bawangudde akalulu naye najja n'akulembera eggwanga naye nga ye teyeesimbyewo nga banna abala beesimba ku
amawulire gamuyita the president elect mbuuza erected
when nga balonda mu kibiina
ku lunaku lw'okulayira bagamba nti the president elect
byali matankane byali matankane kubanga ye yekka nsenemu
teyeesimbawo
olwo kawonge semoge neyeesimbawo yoweri yakuta Museveni neyeesimbawo ne manja nkanji neyeesimbawo ne bagwa
semogere yawangula
Simogere ya wangu bali ababiri ne bagwa kati ono nate simbawo ne kibiina kye kya wangula
nate simbawo na wangulu obwa
president wa Uganda
obutali ko kalulu
naye kati ndowooza tukirize nti omuntu bwakubuuza akalulu k'ekinaana demokulasiya kikaaki kwe kaali katambulira
okita
okyokita
ndi mukugu na yekyo na kita
kituufu baleme tulimba n'ababigezaako binyonyola obutaabutana
okugambe matanka
okita
n'abanvumye banvumye naye nseka busezi kuba nabo tebamanyi lwaki banvumye
demokulasi ya matankane
wetegese Obote is to be sworn in today
Obote wakulayizibwa lwaleero
by Perez Owori and Sam Serwanga.
Perez Owori ne Sam Serwanga beba wandika story
Serwanga mumanyi
Sam Serwanga akola ne Kamalo
akola Kamalo ngu mani
Serwanga
Sam Serwanga yali editor beba editor abasoka ku New Vision ng'etandika wadda mu Uganda Times the people agasi
akola ne Kamalo
ngu mani bwana Serwanga tukutumide
ne Kamalo Kamalu mtukamsiza ako nyo
ni mchala Kamalu
mugofu
mwachishirewa kwa gendayo
former president Milton Obote will be sworn in today at 5 minutes past 10 as president of Uganda
ntuwezi nawele za chika tano izaka itakusawa enya president Obote ajia kuba alaiziwa nga president wa Uganda.
The ceremony will broadcast live on radio and television.
Omukolo emikolo jonna jijja kutekebwako buterevu jiwerezebwe buterevu ku radio ne TV.
This follows his party UPC's victory in last Wednesday's national elections.
Kino nno kibaddewo oluvannyuma lwa ekibiina kye okuwangula akalulu k'eggwanga mukalua kakubidwa olwokusatu oluwedde
the UPC won the elections by an absolute majority
nti UPC yawangula akalulu kano n'omuwendo ogusinga obungi ogutaliiko kubuusabuusa wadde okuwakanyizibwa
with 7 seats still undeclared yesterday the UPC had won 70 seats
nti waddenga wabaddewo ebifo olunaku lw'eggulo ebyabadde tebinnaba kulangirirwa nga biwezeza ddala 7 UPC yali emaze okuwangula ebifo 7
Democratic Party 70 Democratic Party 48
nga DP eina 8
Uganda Patriotic Movement 1
UPM ng'eina 1
and Conservative Party nothing
ate nga Conservative Party yavuddeyo ng'ogusima ebbumba ebifo ebyogerwako bya paka ba parliamenti
teyo liyo kulonda kulala
Mark Roswad ekisembe yo nothing
nasi
kwa ya bade mtu omuteza kwa nasi ingi nechifo ok
de, aha nasi. Na kuhu kakulu
hapa kakulu
sipite ya vira yao
chigumi ze nyuva tata waku uli
iyo vira yao tata na uchimanyi mwa vira yao
aha The Commonwealth has declared the election to be a valid expression of the people's choice.
Kakati no Commonwealth. Ekibinja kigatta amawanga galiko mu lusolumu ne Bungereza. Kirangiridde nti akalulu kano kabadde ka bwenkanya. Kigambo kye bakozesezaawo.
Expression of the people's choice.
Aha, nti kayolese. Okusalawo kw'abantu eddoboozi ly'abantu
and expects the wishes of the electorate to be fully respected
era n'ekigamba nti nno basuubira nti eddoboozi ly'abantu n'amaanyi g'abantu gaakussibwamu ekitiibwa oluvannyuma lw'akalulu kano
The British and American and Australian envoys have called have expressed satisfaction that the elections had been free and fair
abakungu abalondola okuva mu Bungereza ne mu Australia bagamye
America
na America akalulu kano kabadde kabwenkanya
and they indicated that their countries were ready to work with Dr. Botha's government
era ne bakiraga ne bakyoleka nti government zaabwe neteefu okukolagana ne government ya Dr. Botha
the single seat which the UPM has gained so far is no consolation at all
nti akafo akamu UPM kefunyeyo tekayinza wadde okubawa ekikubagizo
because its president Mr. William Museveni was badly beaten in Mbarara North constituency
kubanga president w'ekibiina kino kya UPM Yoweri Museveni bamwangudde bubi nnyo mu constituency gy'esimbye eya Mbarara North
by deep candidate Sam Kutesa
erange yamwangudde ye candidate wa Democratic Party Sam Kutesa
amunonye zakati akalulu
hey.
In this place it betono
oyoko hey, sembe de miaka anamweta kali
ya wangula luli tokaleta nga katono kagumize
hey. Nga ya dogugumiza
ya wangula luli
ya wangula kati ye president
okumale miaka ana
era abadde minister we okumale banga yona era ya wasa
Ndiyo togenda
yu
Nategede nti nijia Oja kuwa kumulamu
Museveni's Secretary General Mr. Bidandi Sali
Tisawa wandi siwa President Museveni wechibidache Mwami Bidandi Sali
Was the second high ranking official of UPM to lose the elections
Yo mkuba kungu abedale ya waguru okuba mchibina cha UPM Aba wangu
kwa
namba bili
yeye
namba bili aba wangu dua akalulu
Bidandi contested the Kampala East constituency which was won by DP's Dr. Ojok Mulozi
nti Bidandi yesimba mu constituency ya Kampala owa obuvanjuba eranga muna DP Ojok Mulozi yamulidenga sumbusa
CP however has performed the poorest so far
wabula otogerera nga CP yekoledde ddala obubi mu kalulu kano CP Conservative Party
its leader Mr. Mayanja Ankanji was beaten in Masaka North by a DP candidate
nti omukulembeze wa CP Mayanja Ankanji yawanguddwa mu constituency ya Masaka eyamambuka ngeyamuwangudde yani
wa
Democratic Party
and now it seems certain that the CP will march out of the 1980 national elections with the Nazi
eranga cheyole karwatu kakati nti ekibiina kya CP kigenda kutambula kive mu kalulu kano akekinana nga kivuddeyo buggo
na kidamu absolutely nothing
bugo bwe nyini nyini zero
andange
ujia kukira kusamu seru wango kukaiti emphasis yali yake the DP has suffered heavyweight casualties too
na ye ebyonga bichali yao ne DP ye nyini elabikanga wangu duwa mu waluo ebifobie wangu duwa mu ngabiru ma
okufobu fi okujiwa angulirayo.
Its Vice President General Tiberio Kenyi was beaten by Inikiti Gumbai, a UPC candidate.
Omumyuka wa DP Tiberio Okenyi yawangudwa ani yamwangudde wa UPC,
a UPC candidate
yamwangudde wa UPC.
DP Secretary General Francis Bwenje was beaten in Bushenyi North by Joseph Muhangi of UPC.
Ateyo Francis Bwenje na yeye yawangudwa bubi nyonge yamwangudde Florence Muhangi owa UPC.
Joseph
Muhangi owa UPC.
Bwenje was our Secretary General
of DP.
Yes, Iranda. And so was the National Public Secretary, Mr. Ovonji.
Eranga ne Public Secretary wawe yoyo okusasa nyibi ya maulide mchibina mwamiani Ovonji.
Ovonji lost to a UPC candidate in Nebbi district.
Na ye candidate wa UPC ya mwangu devi nyo okuva mu Nebbi.
At the start of his political campaign, Milton Obote promised that he would work hard.
Kuntandi kwa ya campaign, Mwami Obote yachogera lwatu nti agenda kola nyo.